Kuimba kwange kwava ku mbosi ndina kitera ntuse twayimu na buli omu kkiriza kinyimbisa konone nga njereensi eno wabula kininyiike ku bigambo ebijweteke ebyogerera ensi eno byantiisiza nti mazibu yafa bbaaso ne nganza mulamu wange era nti nno asula mu nju wadde naye musajja naye sibwe buli kikakasemba naye ntyo nga tuli ku so kale oba ayimbye ayinza okumpita erya ddaali era mpitaba awalala talina kyansi ebyo ebijweteka tulaba noonyumya bw'otyo tolowoozezza ndinnamwandukkiriza n'ekyokwagala abaami mu mutwe gwange kyanvaamu abakyala bonfaafa basudde byeyaganzaako kyokka ensi eno yeewuunyiza mujja wange abeera ekyango olina akaleebuleebu oyayinza okusibya kyekiraamo ky'omufu kyaggwa n'ekikukulira ebusizi kyokka ensi eno kye mwakola si kituufu mu byeyaganzaako abamu n'enda zaali nkulumu eyagenda ku CBS ng'onoonya buyambi bukujjo n'akuba bbaasu yakuganzaako leediyo CBS ne Red Cross mu bijjeemu enjawulo temwakoma ateera awo bekiyita kwatako ne mubalumba era obba gyona basudde yayina ewaabwe ne baganda b'enfaafa bayinza obba gyona nakitto bajjeeni twali bakazi b'abamanyifu era ensi eno mwali butuusizza oba mugende ewaabwe alina omwana omusaayi gwa bbaasi oyo njagala ku bbululwe mwenna obayita nyinawo ensonga empaliriza era okikola neeyamuba omwana nga yakubonyabonyamu ndeetereeka ewange ebyebbuba oba obujja byalingawo luli basudde bwe yali ajasa mubaleete bamanye waabwe kubanga tomanya kiriswaza mu maaso eyo nga bwewasiza kyeyame bwe mba njasa na buli mwana wagganyulwe watali kusosola n'ab'omulamu owaliwo kyansi anaayagalanga okusoma sijjagaana kuba kitamwe nga sikufa atyo yali afubyeko n'asomesa lwaki atenze mbalekettayo kino kyammwe bamaama mmwe kambayite bajja banga balina abaana benkuŋŋaanya temulowooza nti abaana abo mbabonyaabonya okkamalaawo bobba kuba webituuse sijja kikola obujja wanjuna nga lulinfa kyate kati nandiboola lijuna mu maaso ng'amaanyi gampa eddaali mpootuzi naawe bw'oba nga nze ofiirwako balowe yayina abaana abasaasaanye gezaako bbajuna mungu kwalisinziira bw'oli bw'ofudde n'akuddiramu emiranga saako kaaba byanjiijira ne mpulira ng'ezeefunze kanneebazeeko ne ku bantu bano abaayanukula omulanga we nnali nkaaba pawulo kafeero ssennyonga ggwe saako omukyala mu nsokeete mujjanga okwo fuleedi ssebatta munnanga eyo wannyambira ddala nkusaba etojjanga okwo nga sinnakwatalidde ewange eno yentanda gye nsibirira mwenna abaana buli afunyeewo kajjansi kati n'afuna kye yeekolera ssaamu amaanyi olunkulu oba ekyejo eno yessaawa ey'okubirekayo ensi yafunda kitammwe n'avaawo ekirala mwennaabaana mube nga bandeemwe watali kusosola oluusi munnonfuuzi tomulangira amagufu ajjukira ebbeere ebyo ebyo byange baana bange mwennabbaayi mukama akuuma ennyo